Hello.
Hello.
Hello, Malala.
Wa assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Aawna waxa guri.
Eh?
In ee salta nabiyan in dadka la furo baahiyo macna faa'iido ma rahmaalay ku siin kara.
Geetigtaan?
Ya?
Geetigtaan.
Magaalada Erar baan joogaa.
Erar ma ka furan nin baa maray xarun.
Yaa yaa?
Ada xarunta tago mooyaane. Xarunta tago liisan iyo wax loo ogeysiiyo mooyo soo sheeg.
Wallaahi. Xaruntu laakiin halkay ku taalaa? Darawey ku taalaa?
Waxay ku taalaa. Tirada ku taalaa. Iyo waxay ku taalaa. Dhagaxne. Iyo baabka.
Dibdibu kuma taalo?
Dibdibu ku taalaa.
Do you call? Yeah,
yeah, yeah. Did you go to Loma? She had to
be a good time. I don't know. But there are women to you on the Oshia.
Ah,
yeah, you know, I'm not going to.